Zamani tulichili na wa Samaria, sikizi kuna chili na wa Kamaria.
Ejo one, Stella Vibrania didishi, yeah. Na kanja na jua indo ile fence ya pisi, yeah. Akiwaza tatufiki ya vipi huku vina, yeah. Sativa 17 ni mziki
Shale.
Slip ni kijani kila picha, waindi wananisoma kama tai chinja chinja. Free games roll over, matreni na kimbiza. 1x spot bet, yela bet ndo kabisa. Ukisikia boom, ni paid out. Atupokei rushwa wanangu mskesh out. Mine on the money, so on the fly. Ain't like it's logic when you move like a man. Oya vina leta treni, kuba babake. Niko na oddsman, lazima leo kiwake. Na hivi Madrid wana vini wana mbape. Mia K mkiweka over 3, mbona mwake? 10k tutabeti ya vipi, wakala tia mzigo kwa grupu na godini. To win big, to spend kwa town. Na ukimona prolific ujue ni benzi na crown.
Zamani tulichili na wa Samaria, sikizi tunachili na wa Kamaria. Zamani tulichili na wa Samaria, sikizi tunachili na wa Kamaria. Ukisikia boom, imeingia. Keka limetiki, imeingia. Ukisikia boom, imeingia. Hilo keka limetiki, imeingia.
Kodi cracket, V-Night 8 ni cheat code. Street code mikeke na chapo ka ping pong. Ding dong notification kwa pin post. Pest code usirusha ma steam kwa inbox. Treat kid self made, sanga zoni raise me. My homie knows kuwa wa nigga is the best. Nisome jina kichwani ulikuwa empty. Naitwa Chai V na mama mzaji ananiita James Bongo ndogo. Ila India ni kubwa sana, straight to Mumbai. Muulize Luka na Anskana. Kionekana tough bridge, mekuja mwana. Basi vibe washajua kuna mkeka wa kuchana. Ndambo baba Clemens, pamoja usitutenge kama rasta Zalines. Kasi utani sasa why ni piche. Ini ngumu ila kisikia vani ni remix. Na kiwasha X mbaka Insta on top. Wa mtoniona nikishuka kama hisa. Mikeka mobu street wana na walisha frau. Mkoje shangwe nyingi kama dala dala tisa.
Zamani tulichili na wa Samaria, sikizi tunachili na wa Kamaria. Zamani tulichili na wa Samaria, sikizi tunachili na wa Kamaria. Ukisikia boom, imeingia. Hilo keka limetiki, imeingia. Ukisikia boom, imeingia. Hilo keka limetiki, imeingia. Chele.